sana ban wana haja. Oh baby, nakuaga kitoto nganga. Tell me, nikipi cha kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Basi jilegeze ni kubebe mgongoni. Deka ni kudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze jifanye kama huwaoni. Kisha uniongeze ulivyofunzwa unyagoni. Money for you, banana for you, paparazzi for you, cause I'm in love with you, eh. Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah? Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah? Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah? Are you done talking? Tell me baby, are you done talking, yeah? Direke tu resmia, mia, tusake resmia, mia, tumimaruwa siyas. Kwando yote reasia. Dile ketwe respia, mia, tusake respia, mia, tumimaru asias. Kwando yote reasia. Oh, nikikupa moyo basi usiulize. Na kama ukinipa kweli usinigize. Oh, ubaki nami kwenye mwanga na giza. Nipimie penzi ukalibakiza. Hey, you the one I love, oh.
I want to sumari you.
Hey, you the one I want, oh.
I want to.
Hey, you the one I love, oh.